Exclusive from ZambiaMusicHits.com. Banana,
yeah. BT Records.
Why not? When the bad pandika bandu. Now tell me me beba mua. Toto tamuzuri like Yeshua. Fanya kama unesugua. Mina penda unavyo tete manyuma unanikosha. Ukeni pasi semi tena staki kujichosha.
Kwa nyuma na ipekecha, leo peo na ipekecha. Kwa nyuma na ilegeza mama le, leo na ilegeza. Fanya kama na ipekecha, peo na ipekecha. Kwa nyuma na ilegeza mama le, leo na ilegeza sana.
Che, 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 te, te, te. Che, 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 te, te, te.
Naweza sema huendo mama, utanifa. Today badai hata kiuma na kwenye ra. Nikip check na baki kusai mana kata. Maninja gaoni kwangu ni danger nasema. Nikipi, nikuwaleze. Nivipi, nipoteze. Nataka, unikoleze. Ndo useme kwangu ni ngumu kumeza ma.
Sanya kama naipekecha, peo naipekecha. Kukunyuma nailegeza mama le, leo nailegeza. Fanya kama naipekecha, leo naipekecha. Huko nyuma nailegeza mama le, leo nailegeza sana.
Oh baby, usinidanganye naomba nipe mapenzi ya kweli tu. Usinifiche na usinzinguka. Usinifanye mimi mtoto baadaye nkawa nkachizika. Kisa mapenzi sio dawa, moyo wangu kupenda wewe sijapagawa. Na usinifanye nkajipawa nkajihisi kandege ambaye sina mabawa. Mapenzi yana ubingwa, mapenzi yana ubingwa. Mapenzi yana donda safi wala kwenye pig. Ila yana penzi yana ring yana ringo. Kwa hiyo kishapenda mtu tena mpende kimtindo. Ilo sipende ushenzi, sipende mapenzi, sipende ukahaba, sipende ushenzi. Noma, noma, noma.
Sanya kama naipekecha, leo naipekecha. Huko nyuma nailegeza mama le, leo nailegeza. Fanya kama naipekecha, leo naipekecha. Huko nyuma nailegeza mama le, leo nailegeza sana.
Twende back bandika bandua. Now tell me mebeba mua. Tutozuri tango la kishua. Fanya kama unesugua. Bila benda unavyo tete manyuma unanikosha. Ukini pasi semi tena staki kujichosha.
Why not stay a bokeh star? I don't know.